think I like this one.
Ongithathe makuvumi inhliziyo ongishade amandla amayekhona dali ongithathe amandla amayekhona dali ongithathe makuvumi inhliziyo ongithathe.
Gwazela dali kone ota. So dali ngithathe
see you.